Tata velia, Yakob ƒe dre kuku. Esau di be yawu Yakob. Yi Yakob si le yintɔ ma ƒe me. Migbakpɔ nu tata me. Yakob ku dre, ekpɔ mawu le dziƒo. Yi mawu ƒe dɔlawo le ɖiɖiɖi ɖe anyigba dzi. Mawu gblɔ ne Yakob be, matsɔ anyigba na wo kple wo dzidzimeviwo. Anyigba dzi dukɔ katã woakpɔ yayra to dziwo. Manɔ kpe le teƒe sia teƒe ke na to. Mawu nya nyuie ɖe be Yakob anye ametafutɔ, vɔa elɔ le, edi be yatrɔe. Le mama, Mawu do ŋugbe nyuie nɛ.